wezi hang na sisi kama Beijo kana fi came off the gara saini sisi ndo they wanna be alafu kani buzz tuko strap na maamari yeah. Hey, big baba wachapie what's the radar
ha, kabla wapime kwanza siwaongeze calories mimi ni mzing 06 kwa my salary nipiwa leather check it texture ya my wallabies yo 43 wachapie what's the radar
sisi tuko busy tukistaka kwa mamaring wajui wakizi digi kui up sinaongeza peace mi poverty solo ndo yo kwa my alo hiku rap na kutrap wangu nilisha
Anda water ni kichungu chika kroko kwa swamp tulijitoa kwa trap tukajisunda kwa map paper tuna stack na wapoa ni masnack pori zimeshona kushinda mikono za hali
tumedungia mamask kwezi tungam kwa ground ni mapunguzi na round ya nizna pass kupass ndo nitoke kwa gushuli lazima ikwe busy ya kasha lafu kauna graffiti lazima ntai round yeah. Ni tap
mikona zile wezi wild wezi fika area zetu kame pita 25 kezi take upanda begu na pata pake na zispend kezi save misi yesu hili bidin shike dopa juma Kets aina lego
Wezi hang na sisi kama Beijo kana fi Came off the gara saini sisi ndo they wanna be Alafu kani buzz tuko strap na maamari yeah. Hey big baba wachapie what's the radar
Kabla wapime kwanza siwaongeze calories Mi ni mzing 06 kwa my salary Nipiwa leather check it texture ya my wallabies Yo 43 wachapie what's the radar
Black na vibe neza nita adidicha Tunatumio sijaribu bro utazima Lingju ya shingo ilikula kakapa mea So kuhang na mimi make sure beuneza fika
Toja bagi jisho bagi shingo silver guanda fisa Mabugizi juu ya shisha dobe na tuna kwa speaker Wana tuitanga madosi vile tuko pilka pilka Shagle kipigika ikuji chini ya nusu mita
Ati chini ya nusu mita na uko shobro wanafika
Wanafika uliza yujondo utahakikisha Zinalipuka kabaruti ya re krishna yeah. Sizi chagua ni wangeshi ya maliza
Salman Khan mindo starin kwa iri picha njima Damdama nadhania ni kaparo ponde sin
Catch me if you can't take a piece
Nani ujifunze alphabets before u try kuni wezi hang na sisi kama Beijo kana fi came off the gara saini sisi ndo they wanna be alafu kani buzz tuko strap na maamari hey big baba wachapie what's the radar
kabla wapime kwanza siwaongeze calories mi ni mzing 06 kwa my salary nipiwa leather check it texture ya my wallabies yo 43 wachapie what's the radar